ikmziki.com.
Kutoka Bamsi Gang, she best on Mr. Bamsi.
Badiza
a bad leader on the beats.
Umedrop moyo in deep uvasaral. Nishauza figo maka bloody capital. Kama kupenda ngekwa ni chombo chaba. Nisina budi ni wape muftasai. Nikiripot kutoka hubazito. Ninime move nisha sau mateso. Kusu kupita ni peku kama foto. Kusu kurishwa nisha sau kijiko. Umbe wezo wa keri ni abnomo mzigo. Tasema pia mkajori mtoto wa kidigo. Ugweni ngetwa mahari gange kwa na wezo. Mweze no mependa kweri la pesa ndo mchongo. Najikuta sinjere. Oh in love, oh in love, oh in love. Mi mweze no sinjere. Oh in love, oh in love, oh in love.
Oh,
Adizo.
Nilipotoka mina yeye. Uwezi pajua wewe. Blifo sinia chanela ila tu Mungu mwenyewe.
Walipita wanoko wanyoko nyoko tamaa wakatukatisha. Yeni smartphone mingi swaswa duya nigoloka. Hatuku wasikia mana masikio yetu yametoboka. Yana ingilia huku huku kitambo yamesha toka.
Anaponi penda mkimfata mtachandala. Unite cheese bezi mwege utemisa. Na njo yuta nikimnyi magandani ananuna. Kipele chake napenda mipike kimu.
Moneni uyo anami, anamizuka. Na anai, anaitaka.
Mwambieni miso yake na
atachapika.
Bezi wangu anawivu kinoma ya. Niliahidi nitapenda na kupenda wewe. Na kama kufa nomba basi nzikwe na wewe. Kidogo na choki pata nile na wewe. Uza heshima yangu baby usichezewe.
Roundi hii niko na rider misondo.
Ona na na na.
Wechite pete familia kuwa.
Buda 18 macho.
Special vocal mziki na chorari. She best on Mr. Bamsi. Rider misondo. Nikiwa MS10 wanangu kaju the son of boss. Zipping casti Brainy Wiz icon to Torenzo. Dogo lesi street for funny. Mr. Chidori yankire jama. GD official
Rider on the mix.